kwa machingiri. Zimeria, zimefia tabu fikiri. Monami unadai kunidingili. Zimeria, zimefia tabu fikiri. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa. Kenyan girl, my man, you never seen her. Even your girlfriend wanna be her. Baby, me jigolo pina designer. Skidop, skidop, matter them like black China. Lazima chome lale ndani anaweka weka. Pepeta, pepeta ongeza pressure. Analia venye na mtigitha kushinda mbesha. Dwani fresh ili bidia baki bila cheta. Monami kwa nuko machingiri. Zimeria, zimefia tadu fikiri. Monami unadai kuni dingili. Zimeria, zimefia tadu fikiri. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa.
Yo, Slando boy na Georgia yona kami. Chali yako pia nadai kwa kami. Na crush ajali ya medai lewa tagivin. Playing crush position, last man come in. Diaphragm na rearrange nikiwa gongea. Viagra ilibidi mesundua kwa top layer. Shori antaka player, adai masimpia. Maraya mini pimp na next ni shensia.
Monami kwa nuko machingiri. Zimeria, zimefia tadu fikiri. Monami unadai kuni dingili. Zimeria, zimefia tadu fikiri. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa. Monami kwa nuko machingiri. Zimeria, zimefia tadu fikiri. Monami unadai kuni dingili. Zimeria, zimefia tadu fikiri. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa. Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-swa. Alafu unatingisha kichwa.